solo enseswa. Noma kunganso sokushisa zweni. Sina somiso zulu enseswa. Noma kunganso sokushisa zweni. Sise makambini wathi noma kungansonso kushisa zweni washi nkosi uthande manzimelweni wathi noma kungansonso kushisa zweni washi nkosi ugadla kanjani enkani wathi kumansonso kushisa zweni washi nkosi uzenzo zungu kwakhetha lene mpangeni.
Sasha, Kuba, where's the Kuala? So I'm going to see where you follow the Yamaha from Christ and I was a Kagonyo. Sibi, Kiki, I ran out in the Lelam Karachang. Dana, no, up in Dagan. When Dagama Koko, when Dagama Koko, Sabong, I'm going to know up in Dagan.